omwana owobuwala nawe owobulenzi, wuliriza obubaka. Ekituufu yali nkya ya mayirungi n'esigala, mwana muwala keibyagatta n'atabula. Ffe twalowooza nga ddagala kumbubwongo bw'atabula. Kei nga tava mu bbaala nga ne bw'omubuulirira gwaswala. Eyali omuwala omulungi kaalaala, kei yatandika okupaala. Emikwano gyali gimusigudde ng'atandise okufuna amalala. Benganda baamukyawa ku kyalo n'emitala gye yali abeera. Kati laba uyo asiba myala, bw'omubuuza ky'anoonya gamba muli mu ddoola. Kei kati yagwa eddalu, kei kati yagwa eddalu. Omwana owobuwala nawe owobulenzi, education is a must, a future see a past. Kati leke yo past kuba you look nasty, in future we trust. Omwana owobuwala nawe owobulenzi, education is a must, a future see a past. Katileke yo pasti kuba you look nasty, in future we trust. At the age of 16 kei yakubya mama we ndulu, bwe yawulira mbya tolose kusomereka ku ngulu. Mbukati abeera kkulu, jiru yali yakuyimba karaoke mu bbaala emu ey'omukulu. Bamulema mbu afuna kiralu, ebyesinkana omukinja gye mugalu. Yalowooza wa buvunaanyizibwa olw'okuba ali akubye ekikalu. Yamugamba akola mu office n'ekizimbe yakimulengeza kyali kya sky blue. Within a few days bakola ebyabakulu. Kei kati ali tumbu, ate tumbu eriyanga. Omwana owobuwala nawe owobulenzi, education is a must, a future see a past. Kati leke yo past kuba you look nasty, in future we trust. Omwana owobuwala nawe owobulenzi, education is a must, a future see a past. Katileke yo past kuba you look nasty, in future we trust. Muwala, abasajja bakyanga matatu, bangambo bambalanga sapatu. Olw'okuba olina ebbere liringa ettutu, lyonna ndaba lisongodde liringa mpummumpu. Buli musajja agamba liri shapu ng'omusumaali, bangi bakwesungonyirira olinga ppaapaali. Bonna obasimbisiza layini kuva kuno paka iri eri, ab'embuto ennene, abatunzi ba ffene, mukene n'ensenene. Ky'ekiseera weddeko, wakyali ku ssomero, yongeramu amaanyi omaleko ebirungi ebiri mu maaso. Omwana owobuwala nawe owobulenzi, education is a must, a future see a past. Kati leke yo past kuba you look nasty, in future we trust. Omwana owobuwala nawe owobulenzi, education is a must, a future see a past. Kati leke yo past kuba you look nasty, in future we trust.
Drive.